bongamusic.com. Lipina Zambonga.
It's a boy, she's gay. Yeah, akaoma haze, akapupa haze. Yevwa, yevwa la punge ya yeme. Oke puanya lafu. Bolo,
you are my baby.
Semu na ba mama kangote kukuseza kupondoka na bafana ulitanana yuwe ingwa saka yuwe mutia chikiza ya minaifungwa saka tondola katolongu teteko na malangwa ni haliwa kilanga vise hunu visangwa sepali ya mihivwa oki mutonda webilile vili muka na malavo uo kanda mutwa masoba tondako kakielo yungapowe vivina limbali kilangana tondako nomba yuwe kikilongana I love you be na mbengu na pende Jakuta pembe, ulikuwe pembe Chikwa tengana, chinyama chinginya Chivweka na wa, chikine shinginya
You are my baby, my baby Baby, my baby Baby, my baby You are my lover, my lover Lover, my lover Lover, my lover Iyowe ikwa zanga, ikwa zanga Zanga
You are my love, nikamba true story Apa mami sinina, machikonde chamene unilangiza Nichokwa na nikupasa respect Wanipali lava, naka festika junior Nika nigatuba, kubwela poka number two Nikali chinduba na yo na true love guys Can't see you are my sniff, nika tuwako side Kasi tu mamama You are my mama, kula mujimbu wa mama Love ugea yeme, mwasa kugila uko sengwetu Bana kuseze uko wewa na ingwetu Kwayanga na kumona kova sepalietu Namu ya yavarai kada dingu nezangwetu Namu hanjika vikavize hemboletu Sunino kongwa lenga musavale ngwetu It's a boy she's hakao mahaze
You are my baby, my baby Baby, my baby Baby, my baby You are my lover, my lover Lover, my lover Lover
She's
mama, my mama.
She's gay, she's gay.
Mama, my mama.
Akaoma haze, akapupa haze. Wani kashi wa kumono, elunga mapo. Katibi, katibizo, MK glosali. Wanoti yeti, wali hongo, mani preti. Ama hilo haze, ama hilo haze. Yeah, oke puanya lafu, puanya jati.
Download it at bongamusic.com.